Daddy, you go Sweden, Mommy, you go Holland, na mi mi na the States, na 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 na.
Yes, yes, Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
Ibra.
Zero,
Hini yenu tena.
Asante sana, Home Shopping Center,
Sanza
Zulu, King Cassidy, Hini the Harbor Record one.
Sana,
Petty Money wa kuwachi
money.
Shebi the belly, Dama Natalie.
Asante ni,
wanda watu wa bowl of flavor.
Sana,
harapati ngubijiwe. Jiti dollar, rest in peace my homeboy brother. Ilala, tunabona kupop my champagne. Kari yako, tudo, sema wayo. Zote bongo flavor maka bamba ta. Legendary brother meni bado na ngata. Ngu Julieta mbaka leo bado na koma. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichaza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda, inalifanya kila siku mina ringa mama. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichaza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda mama mama way.
Flavor.